balima o ayo bismillah mali kono ani mali kokan ni ebe wa bambara ka mali kura kuna funu wati silinyi au ka kuna funu lak mababe na taliken nundika mali franche fanga nyamogo docteur chokel kugala maiga yeta mabrita ki kunda wagadugu burkina faso jamana faba ka bi alamsa soroma bewa ka kuna funu dila kader traure amena leta negeka abe wala wala like anyi uka sega sega lu ya ira ka foko jamana koronfe amfanfe menaka marala ayira la ka foko jekulu do minena tiga kelen kofe ula kasoro ubeka taji firi jadi jekulu mauma coronavirus bana kunka kenya ministry soka kunu araba Fevre kalo kile mugani fila samba flani muga ani saba uya ira kafo bana ba tome mbe mali jamana kono uhaka ye mugo babi saba ni fila ani mugo kema kono toni mugo biworo ani mugo saba nunu mbena ke auka malikura kuna funu alak mabado uye kafara kuna funu wera uka mi mbela jelembe na tenteni sangani nkono kalase auma Mariam Traurefe ayaw bismillah Ambalma o ayo bismillah ko Quran ne ganyetan ani wulun vlantana gusira bamakona lamini na wulana ganyetan ani flabe Washington DC Ameriki jamana faba kono biye alamsa e fevrier kalo kile mugani saba samba fla ani mugani saba viwa bambara kamali kura kuna funu bena lasi Mariam Traure fe kabo sijo worona konna la viwa suba kono Washington DC au ka kuna funu fle Amta Burkina Faso jamanaka Mali frontier fanga nyemugo danka nuye docteur Chogel Kugala Maigaye yeta mabirita ki kunda Burkina Faso jamana faba ka wagadugu dugu kono tamai akunye munye wala sanga se ko nyadombi vewa ka kuna funindila Kader Traure aleban bulo nega kan watina abena wala wala like anye Kader ibismillah
Allah Mariam Traure Allah biwa bamara ka Allah min talaube aywa aya sa tumna abiti malika Kanyama, shida iki kila mlega, aliyesha mafanyi bokina kafu. Atea, mina bokina kafu kafu kusura. Kama ina kesi kada, kusabula akumu nake. Egri kalo kwenye aliwaro kanya. Aiwa, premi ni shida iki kila mlega, ali bishinga kabo bokina kafu kafu premi ni kufa. Metro afuile shilenge sambila. Aiwa, shida iki kila mlega sela bokina kafu ni shurubasi kafu kusura. Aiwa, nani nini ali bishinga kubisi ni kufa mbona kama. Shugal kugala maiga ya kofo, ale nanafo mina, kukina mina Burkina Faso. Oye, kafeta na asa, ine kuri lase, Burkina Faso ka surubasi minu dena, sa nisi mintera, kariyon kameni, mba okera sa oye, ka Burkina Faso ka surubasi nirona, api guru bone, unina, mako ale nanse na asa, nisi lase, nisi orasi nima. Oto meniko, shugal kugala maiga ya kofo, ale nanafo mina, kafeta na charike, Burkina Faso sa, ya kena niko, Kene bani la misi, kana kwa sekta kwa sekta international kusimamia miwadi mu, ni alika inakayele, istebili salu kisha amiru matara. Haya loko, umana ya tarata tati mali, mali, mwenye ni mafuta la mali kwenye kwa jamani dolo yes, amri mwenye sisi 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 sisi, kujua kubwa na kwa mta kwenye kwa, alika kapula kusimamia kwa sekta, yeye kani kusimamia. Oto mani kwa kujua kubwa na ida kwa kwa, alina na, kapula na kisha kwa kwenye kusimamia kwa sekta, kama ni moja kwa kisha kwa. Anza para finalizar de fazer uma outra seria lá no fundo, mas com superação sobre o lado. A minha casa agora tem ele casado, tinha passado dias lá que a minha malita já não era aí seria no domingo na nada com a federação. Ine mali kukina fatu. Apo ali nasika abdala ufuma nukansabula mbili mwani aliyo. Mwani nasika baroke kashira ka kari yama ani paranyoranza komu nukuta abla nukansa mali ani kukina fatuke. Shogal kukala maiga fesene. Pindri kukina fatu. Muda. Kukina fatu. Uye fadi u anisiru ye. Ani narafine kashira na uferia ani ugania nukenele waka. Kukina fatu inatangu.
Ni tuye vewa ka lasilikela Kader Traure alika kunafunu mye kabo wagadugu. Ameto wagadugu alibi, Dr. Chogel Kugala Maiga aye lasilu keba manankana. Angaje, anku la menyongofe.
Am deru, am balmau, ufo. Kabini Burkina Faso president, de Kapitan Ibrahim Traure. Kabini Atara Mali. La. Ale nyanga président le colonel Assimi Goïta ou ñogon yeke au confé président premier ministre Apollinaire nterike mbalmaké ale fanatara malila ayé baroké ayé ñogon da la jay ñogon la famu kabni nintara awya yanga ministre des affaires étrangères kosaina malila ani guinée ani burkina wé ñogon da la jay biyo kuma chama fu yese ben chama fanake anana bi kayira ambalmo la burkina beula ko anwe teriwi gele ami mbuka oyanga gelai afrika problem bay mwi terrorism kele democracy problem oye problem were purgi ka democracy significa jamana soro jamana chama la fanga bina democracy kote insécurité de kodo donc bi anana ka barake tous les plans économiques ali na insécurité sigi ko fe ambitla ka économique donc anana kuma ke onye pour que malion beka famu burkina be beka famu guinéon beka famu buka gouvernement buka parala mena yani anga do kuma la ani ministre minu nana délégation ba de nana ka bobanko ministre tanyo go ani délégat ani buka collaborateur minu yani anga do kuma la kasara do kera burkina faso amame ambe folo ka dasibla ambalma min torani na matora la burkina faso drone utora la pour l'afrique parce que tant que terrorisme ba ou fait abeta yorola machikani siki ka foko terrorisme fe a wati dama dama do be be kun nyana ko abe mali drone la si ça afrique jamana ba min donc soldatsi min utora utora au nom de l'afrique donc oyo keramuna pour que ka ou décourager ka ou nyemogo ku yira yira ka foko ulte se yore la mbe fendo fo mbalma wi condoléances ko fe aka jija ma shit na aka jamana mara aka soldats fanga aka president aka fanga pour ku ka se ka barake fuka soldats ka se ka barake ka kelemina son ka duma au chesri obe ka au décourager au kana décourager au kana décourager feu mali te menani ngao wati do kumbe maga keme ni mgwa binani odebsa dugula odebsa soda sukanla ala barkala bi antemenuka donc si ça obele ka au décourager africain ka kelen ou pas gagner parce que c'est une guerre juste nous ne pouvons pas perdre cette guerre contre le terrorisme na yanga jamana usiki otuma mbe democratie si meniko kibada mne democratie ka soro jamana ti ebe munke ebe ka election ka ali anfe yoro bela bea famusisa ko anga reform de ke anga fanga ndenga soldats ma ko anga jamana mne ka dama na dira na mne na ka dama ambe tlo ka election ke me pour ka anga décourage anga jamana ka chambolo bote ka anga soldats la gushi kufaka kutoko ndugu fo dugula buka anga to defense tambolo jamana chite se ki jo ni defense ni mantibolo ni ma kelemino so kadika soldats ma beba don bemima uba fo mima ku on les appelle tirailleurs sénégalais beba don ku majorité ou be burkina faso ni soudan akorolen to hot volta ni soudan ou be boyandé donc beba don ke che farou de buka jamana la ne uba fe ka au décourager ka oula gauche ka congolo yelema pour que ka se ka fo quoi anti se ka fo ke na madame beya ye mikra malla machima mali deme sankelin kono aye kelemino minusa abete me min sara sambi saba onye mundi oke parce president nana jamana don sona ku chesri pour que jamana ka bono wala ambosi regela be c'est vrai au mali jusqu'à présent mais amba donc tant que terrorisme banyoro dola yoro do tsiki lafia note ebise ka famu chogodi jamana u dola bazi chamambe jamana bo be ka bazi lan ko force special u be umo go tani kele tani fla bi woro bi segi fo de sa ça veut dire que jamana de un tron ulu tron de pse ka fangandi jamana ma ayu jija nos condoléances à tous nos frères burkinabés, soutien à votre armée, à vos autorités pour sauver l'Afrique. Parce que nos soldats vont nous sauver, Inch'Allah.
Ni tu ye Mali franche fanga nyamogo danka shogel kogala maiga alika laselu ye kato wagadugu Burkina Faso faba kono. Ameta Mali jamana koronfe anfanfe kerengerani ala minaka marala. Airala kafoko tigadara jekulu doka mununka baratu mbenendu taji firilima jekulu maramafentugu ye. Airala ori senkile mfenefe kafoko ni manunu koni lakodona ni katike kula uka dugudin tonfe mimbi wiliku platform de mouvement du 14 juin amenaka. Alfusene elaji vewa tokola kabotombo kutu alibu kuna funu ulasi ama.
Nitaji dogoyoro yera platform juan kalo tletan nani samba fla anetan nani kulumogofe. Uye fere keren keren sigisenka miya sebentia kutagi dogoyoro do mintumbe farinya wale tigila mogo Daesh kaboloka. Yoro yelenko platform mogo ye demesoro kabo mali finitigu yoro. Platform faralen mali finitigu ka uye tagi dogoyoro inye uyu tege daka. Yoro kofoleina bargon belebele mugan bonyongo ani bidon chama sorala a yoroina. Utumbu dogo borew de kono. Ferekala utumbu dogo kabokata tagi infere farinya wale tigila mogo Daeshma. Platform kaseben ya ira ko tagi litre ba chaman de yera yoro kofoleina. Segesegele ya ira ka foko mogo chama sembe koina mimbe vele ko rezo. Platform mogo ya nyini faso jama fe kuku bolo di nyogama walasa ukaseka nina nyogana bali. Kafara oka bi alamsa fevrier kalot le mugani saba sokoma daina menaka tasuma wila menaka sugula tagi marayoro dola. Hakili jigina samba fla ani mugani fla September kalote mene Niger jamana nyemogo tunye dansigi tagi bolila kabo Niger kana malila. Utunyafu awati pa kuntunye lakana baliade ni alusaina alhaji kana selie vewa bambara togola ka bo Tombouctou.
Ambeta yuwaru marala bi alamsa sokomareina ukadugudin chama ni tumbora ka bolongono na umine nisogoya tamado sinfe. Tama mina ukawulewule kantunye ka foko bololo seramunu tikelendo ukadugukono nuye connexion internet ye ko sign kake uma jamana nyamgo ka wulika demedo jona gurdo bokuma vewa tola kaboyuwaru
takenyini bis ko madani nayi worshipin la ka wiyele blanyo maninga franyon ka kake kluba kilenye dugutigi aleka guaba koro yasa katama de boloda ni obetalike ni sungo ya tamaka ninye ikado kafo orange ani malitel o bolola sira tigele ni amplene asamfla ani joni bono Seiba Touré ale tamade nga kuma la selay
abiya bi connexion te yoru ya aba fa malikal mako ye ku yara nyame ni demson ni jamaula am bora bi tamama kashiro
ay tawasiro
au toro le no connexion ta fiya nga fo ko directeur ye
bololo ale kuna soni soro sira doyi nga ko kelendo ndera kifenye mamadu bari kumbe tamade una
anga bi marchi o te faire connexion ko de banna yoru amogo bi connexion na a orange teu a maltel teu amogo ba bet la ke 4 jours 3 jours ngona se ka connecté do pourquoi parce que yoru flene yano on est sous informé information ñeuma foy tambulu parce que an se ka connecté
ni ni so ngi ata kama ni flene dem ko ñuy yoru fantani na ni bela jërna ko isse noy ni ci ciow ale yoru dugu tigi
tandu abina doni doni na la so tan ko do ko jidi do ba ko doni doni
ko dugu tigi la la uyu kunta la ñeshi yera maraka fuma demba konta ale sigida dangam foloy
jarante ko sobe aunice aune barade nala sonna c'est quelques jours là au bien résultat
sa yoru maranya mako ka sigani ko yisiria Abdraman Kulubali ale prefet kanon na blay yoru kono
sona do wuli ma jom na
babu
Bololo sira kelendo do ka barake minanye bi do fana ka kuno foni soro yoro do nga atgalen fle yoro la sam flaniko biwa bambara to la ka bo yoro burdo bukum kala sendo
Afrique ni VOA Afrique una adama don la fiara kuna fonikola
ambalma o anga foli bawi alibika la se au makafo obeka vewa bambara kama lekura kuna fono na me ni wati na aka radio fiensra ofe ba makona la mini fiatru kala keme anifla o fiensra e nyoro di sael ka obse kan soro radio emergency ka bi konotoni konoton anitomi woro femi e yuwaruye ulube se kan soro fiatru kala keme anikile anitomi flaka gawo fiatru kala keme ani woro tumi kile tumutu fiatru kala bi konotoni tumi saba abidjan ka o au ban soro fiatru kala bi konotoni konoton ka wagadugu oye fiatru kala keme anifla anitomi nani anga bololo sera la blalendo www.voabambara.com walma obse ka soro anga page Facebook YouTube ani Instagram kan Vewa Bambara. Malikura kunafunu mbeka lase au ma Mariam Traore feni watina. Kabo, Sijo Warona na Vewa Subakono Washington DC. Amena temeni anga kunafuni takuflana unye. Die tomba na be wole ko otan uluka chilade noye James Stoltenberg ale la seluke kunu araba ka iraka foko haklina mununi ulukera jamaje haklina e kata irishi jamana ni shin jamana ka wulika jo barauma kaira la ka foko shin jamana ba fe ka demedo irishila jamana ma ukakelela kata Ukraine jamana ma Mohamed Touré viwa tokola kabo Washington ya alebo kuna fundi
China and Russia are coming closer, are standing together, and of course, China is.
Shinni risila bega gere nyogona, ujolembe nyogonfe. Wachena, shinua ye jamana damadoye, munu maseka irisika bingani jugu jalaki, Ukraine jamanaka. Wa, anjorolendo fana, ko shinua jamana biseka jetemineke, kasorasi demeni di ama, irisika demedon, aka kelela, minte saria kono. Wa, tena, shinua umanganka okoke, bao obinake saria tieni bado demeni. Kanyeshi Arema. Wa Tiena inafo dunia keleanton. Kalakana tom rodo. Chinua manganka demedon chokosila dunia keleanton kasaria sun. Ni dien saria u tieni. Monsieur Stoltenberg, Fanaya Jira, Associate Press la. Akani ngali dola arabadon. Ko jekuluni. Hal na teke keleni senfe. Abina Ukraine deme. Ni abeke chokomina. Chinua jamana yaba. Kajea ka foko urisi jamana ka bingani. Ukraine jamana ka. Kasoro aye Moscou ka fota la. Siginko Amerika ni otan jalaki lendo Kremlin. Amerika jamana chidea so nyemogo Anthony Blinken yajira.
We are concerned that China is considering supporting Russia's war effort in Ukraine with lethal assistance.
Ko Shinua jamana sendoni Kremlin ka keleke sekola obina ke gelea jukubaye.
I'm not going to lay out what the consequences would be. I shared these concerns directly.
Au debe kuna foni molen senzelendi amma bamalankana biwa afriki fleni kemeni fla fiensiraka bamako malila
Sekasekelu ya iraka foko risila jamana beka kuna foni jugu charli yara kofo bara uke mimbi wele ko campagne de désinformation wala sa kaseka uka kuna foni la chariko nima mimbe talike uka kele kankata Ukraine jamana ma Virginia Gunawange ninkera alika lasili yevewa bambara baba ila mabamana kana ankalame Aye sebeni chamanke kuna funi jugu Charlie yere kufoka na kwa manazarakana ku campagne de désinformation mimbe ka kairu shi jamana fe kata États-Unis jamana ani nazara la tomba Union Européenne ma nga sekasekalu ya ira na kafo ko nazara la jamana udronte ni ko in kololo kono mimbe ka boy rushi jamana yora kata uma wala saka seka furuba hakli na uyela
mi instead of targeting the west like
sani ukatle bi jamana ulanyini ina fo folo beka ni jamana nunu lanyini saheli kono farafina jamana azi wurudugu koronfe ani Amérique latine
is changing direction
Fasiri seba mina be wole ko Russia today wali ni do kwa mako RT na siglendo Russia jamana fe ni kala ko don ko sebe Ukraine jamana kele ko fe mi do na uni Russia jamana che nazara la tomba Union Européenne anika fara Canada ka tuye ala nyini ke ko ka bali nga États-Unis jamana mason ka bali ni fasiri seba RT ale ka fola ka fara ofanaka chega da bolo munutu siglendo Amerika jamana fe wala saka seka de mesera ulabla ye ukabara unyongiri bololo sraka mi bi wole ngle kana ko Russia behind the headline. O bololo sira mi na la ko doni te kosebe ka bara u bela jelen saralen do rusela jamana nyam ko fe. Dan fara be monu ka kuna foni di chugo ni RT oluka kuna foni di chugo che. Bau ni fasri seba nga bara famba benendo. Rusela jamana dame ko anaka bugula tike ko mano e culture ani identité. Wala sa ka se ko lu bela jelen chari u yara ka kana. Indonesia jamana u mi la ko doni do na jamana din famba bela jelen islamai. Ko islamai dine jora ka bun kosebe.
So for several years already.
San chaman kono irisiya nyini ka ke inafo aye slamea teri.
Irisila jamanaka kuna foni di charitugu Indonesia jamanaka. Hake warala kusebe samba flani tanduru wati. Uka finitugu ka wulika jo deme nyongo ya bara usinfe. Minkera siri jamanaka dugudenkele sinfe. Omi fangabu ya na kusebe kadangarilu kumbe. Ikren jamanakele di dara uka.
And just when the war started, I think they realized that.
Ne haklila uya famia ko abe barake tiena bau odeye Indonesia jamanaka kunafuni dilau kachikam baye adamina yerela klebi jamana ute Ukraine kote abe komina rislateria slamaya fe kafsa kosebe.
Quite friendly towards Islam.
Kola sega sega jekulu munu sigilendo lakana kukunka. Oluka gafeba mimbi weleko livre de jeu. Nabla la senka Indonesia jamanaka. Labara lendo fanwara ufe inafo Azi. Farafina gunkana ani Ameriki Latin ufanfe yorowla.
What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well.
Wendeke yoro chamana inafo farafina ani yoro werola inafo azi wurudu yanfani koro yanfan fenela. Ubu sinsi farajalaka fanga jalan wakatika ani ubu ke sababuye. Yasa urisi jamana biseka joro nyumansoro teri asiraka kwa sini yasiki la Benina.
Chakada mi sigilendo kuna funi ndiko kalaunkama na biwele ko l'organisation d'éducation aux médias ni doko amako dbook.org ko irisi jamana nyamoko ye dollar war milliard keleni tromoyo duru nyonde labla wala saka seka demedo ni kuna funi ndiso ko falini masamba flani mwani kelenwati ko do farala o wari hakeka sigoroma saba janvier kase mars kalo samba flani mwani flama mikera ni kalo ko falini nuna sante melenwati ni tue vewaka kuna funi ndila Virginia Gunawang aleka la silu Washington, Mila Sira Auma, Vewa Bambara Tokola, Mariam Traurefe. Ameto kuna funu kono alibi kakeni Rusila jamanaka san kilin kileye Ukraine jamanaka dunia kilia tomba nui uni uluka chila denye jalakibi arabadu mi senfe ayaira kafoko haklina furuba bara munu ni ulu sigira senka dode tumbeta alike wala sa kaseka ni kunye bali ula ayeni lasiluke Ukraine jamanafaba kono Kiev muribu dambili alibu kuna funu lasi.
Rusi jamana ani Ukraine jamana muntuye jamana ba kilenyi ulu chira nyona niya asankili.
The 1 year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone.
Aketola ka uka la seli gelenke dunia jamana uka ferekene la. Antonio Guterres ko kele akololo ka bon kosebe adamadian hake uma. Wa ko abetra Ukraine jamana danche o kofela fenela. Ayeka ngarda tardasuka wulika jomunu ni amata ni hakli ko akololo. Kanyesi uka maramafen shishima jugu. Mumbe Zaporijja anifene asirana uka maramafen jugu shishima u.
And pressing global issues. Meanwhile, we have heard implicit threats to use nuclear weapons.
O ni abafoma arum nuclear ulu fenek sengana do kelela. Antonio Guterres ayi sinsi dunia kani tomba inka kuka anga wulika joke den obiseka sigika na chukwa mna Ukraine. Dunia jamana uka kelea tomba ale sigi saria uba anyini chukwa mna ani dunia saria were ulu labolisira uka. Ako Ukraine niri si jamana kani kele sanfolo inka. Kuni wakati gelembadi mumbe mgo simi simi. Kenekelea Ukraine jamana mgo kwa ani dunia jamana manaw be ko ni kele mukera ko ni be dankari adamadian were haket trabolo la ko wa be dankari dunia jamana uka kele ya tomba aleka sariaula ni dunia were ka sariau ako wa akololoka bonfene ka adamadian nyelisira were ka ni adamadian hakew fene ka ako akololo fene bisika tra Ukraine jamana ko fela fene na.
A moment to lose and I thank you.
Alibi kakeni Rusi jamana kakele sankili Ukraine jamana ka vewaka kuna furindila Mohamed Danyugoye kumadi Dr. Mamadou Gisema aleye Jusharia la fasali bagaye jenyefe anga alika hakilina ulamaka.
Rusi jamana ani Ukraine jamana muntue jamana ba kilenyi ulu chiranyona ni ya asankili yala amse kado ni jamana flat chiranyona kada mundikamwa.
Faraja jamana udo eche nga faraja jamana munundo bade undo tirundo shinji undo wati tunkira upede kumbe nyonga oye nambe histoire surumani ñini parce que couteau innocente qu'on a là au peuple ñi clé da ira la fana ka foko ba histoire avec clé parce que régla era à trois la front tamna nani capitale mi ou les Kiev noy Ukraine Kiev Ukraine capitale at me wolé au wati la régla na ko Kiev kaya Russe noy Kiev ka régie mamnu wala ñoon ka ku ka jalat ya dal ñoon ka kana seni wati man ni ru plalé no na vraiment ko do ko pentate nga classe wa wo pe wo don konna la ni ya jete me ka fo ko kran dam ne ne ani pice wati tu kra mo ko ha kla ka fo kran be dam ne pitron abe banchini nga abse ka kefna la ni ku toye
ni ko kele i ko kololo yala san kilen kele dam ne len ko fe kololo me bala bi
a kololo ba o ye probleme economique a flalan o ye probleme diplomatique nga kele na fara ko kele oye kongo minogo saya fenchama ko bantae jona pita ite kontina shita tasmate yorom nabi
amuni farafin jamana oye yala akololo jume mbese anwa
amuni ye farafin jamana oye noye farafin jamana oye bela jile adonka foko se brete onye anga fembebe bo wali jamana ulakana o konna la femme mana gela baya ye wati do la gela duna bleko la noye farie la sumaye o konna la gela mi duna ye o gela la o kollo sira fafino angra lo amblo takle o bere shumulo o ma niya ye gela duna lu ni wancha o gela o sama
Mohamed Danyuku viwa bambara tola kabobu mako
Ambalmau aruyantuma CDAO oni farafina kelenton yuka nyangili bereto unona kanyeshi jamana saba sora si frontier fond kama Mali Burkina Faso ani la Guinée nga Bamako Ouagadougou ani Conakry ye kelenya nyini kani nyangili bere wuli awaklina yemu CDAO ni farafina kelenton ba kalatiga okan ni jamana saba ni gela segi seria sumba segi chola okan ka kesrati walasa kani nyangili wuliwa awkodi awfela djume na ba feka odado ni barola ayotlo soro vio Afrique en bas for Keneka. Sibridon, février Kalo, Otle Muganduruna. Nkana fokore.
Sisa, amena shaka traurika farikulingena jia kuna funu name.
Basketi, sanfetilu bunagun kamalila. Super coupe nyon dan tana kare temene février kalo entre tan konton san ba fel ngon saba pala des sports salamatu maygal la bamako obe saison croix damine kofo ina fo korole abidel ka pechu amina stade malen de bamako cheu ani muso de ya jonjo flabeta minye musola kawye stade malen de bamako ye sibaya soro as police kan oye bamako club woreye kurbilu fenu woro o kera stade malien taye kurbi durnu woro AS police osro AS police digle karamgo yaira kole mo kroyé AS police la abeka nyini kaka klobu don folo Boubacar Diallo
Sadia Majita parce que on a entraînement d'amener en ligne ramener les renana police là il y a 4 ou 5 jours je connais pas tellement l'équipe mais faut encore du temps pour essayer de réconcilier
c'est super cool personne ne prend hein en mes PPG là les préparations physiques je savais que j'allais gagner mais avec 20 et quelques points pour qu'on a surprise donné un jeudi mon sang presque au clash il m'a joué parce que papier au massé il faut la fédération à élection à les transférer ni à super cool wati sur la on a go
Rubegi stade malien de Bamako yosro kurbi sabani seki okara AS Mandé tay hala yasro aka klobu masesro AS Mandé digli karamgo ka fola baragnena Moussa Sidibé
malgré qu'on a perdu beaucoup de ballons mais les enfants se sont bien battus je suis en remanagement d'équipe équipe unique à Blas 50
binani rota farafina gunyon dans badola basket bunagun kan Dakar Sénégal kaufi Marsi Kalola ka damine atletan fla ka kunti atlem boni kelen san bafel ngone sabaina a nyongo dan toro conférence du sahara mime do basketball africa league hukmu kono mime nyina san bafel ngone sabako fo
ama o basket ni je baye parce que equipe fla au niveau kelen fla wati mina ambe bamako equipe to nier ni préparation na facile femu mba nie o le ka gela ko sobe neni trimu ma bro le championnat ko conserver ka pour mali conserver ka ta balla ka prestation ba ko la
super coupe nyongo dan Obesra di saison croix VOA Bamara Torola Bamako.
Siaka Traore Kalasi.
Ambalmao aya famu cogo mina ni debena dansige auka bi malikura kuna fonuna au ni ce auka kulo majola auka mbe wati were
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.